Kendi baby. Bomba.
Hey, Renanti soy. Kendi.
Game on.
Abu Fazia macho. Siye aende uyo. Achula sana lea uyo. Muleke alea iwe. Achula sana lea uyo. Nisiye aende iwe. Achula sana lea uyo. Muleke alea uyo. Achula sana lea uyo. Unanda iliyole. Chua mami wala kutushanga. Inangu watile chupo nishipikisha. Awe manditi na chikosai. Aka kwipa ya pe uyo. Chua mami we uyende. Yaza kupaya aluyo. Aka fune kule nangu. Awa kwani shopika tanana hey. Nda waza kupaya iwe. Uyo ni manuti. Nchingiye ya ende uyo. Achula sana lea uyo. Muleke alea iwe. Achula sana lea uyo. Musiye ya ende iwe. Achula sana lea uyo. Muleke alea uyo. Achula sana lea uyo.
Hiwe lionse lionse. Lionse kumenya mukazi nona chansi. Ukachoka kunchito. Ufika kumenya suposha na mukazi. Ukasia tukwacha. Ufuna monyama. Upeze mona chenji. Iwe ganiza boy. Pamene umachita iwe vau puwa.
Bumba.
Iwe ganiza boy. Pamene umachita ne vau zende. Yeah. Bale na menso mani de kensi. Ni kendi olimba chepa M.I.C.
Siye ya ende uyo. Achula sana lea uyo. Muleke alea iwe. Achula sana lea uyo. Musiye ya ende iwe. Achula sana lea uyo. Muleke alea. Efe yala ndila imwe vipaka. Muzamu paya uyoi. Muzamu paya imwe. Muleke alea. Aka musie ya ende uyo. Achula sana alea uyo. Muleke alea iwe. Achula sana alea uyo. Musie ya ende iwe. Achula sana alea uyo. Muleke alea uyo. Achula sana alea uyo.
Me I tell ya you a bad boy. Me I tell ya you a bad boy. Me I tell ya you a bad boy. A cool man can't do that. Can't do that. Me I tell ya you a bad boy. Me I tell ya you a bad boy. Me I tell ya you a bad boy. A good man can't do that. A good man can't do that.
Bumba.
Lena Dizzo me side chai.
What is this? Game on exclusive.
Send the fun if you're
set up.
Yes, Zing!
Exclusive from ZambianTunes.com.